ngithanda wena wawungithanda kakhulu wawungi trust wena wawungithanda kuze wena wawungithanda nyani ndakuphula inhliziyo ndakhuphisa imilo wasikhuphisa ililo ndaphinda ndaphula inhliziyo wathi enough wasithatha zonke zakho wajonga le wasithatha nezibe sithi zizamo najonga le ngoku ananto ananto ndiyahlupheka ndiyahluleka kodwa indoda iyaqina yanyamezela ngokuhlupheka ihluleka wawundithanda undibiza amagama wawundithanda undibiza amagama ngumlandeli wam landeli wam landeli wam landeli wam wawungumlandeli wam landeli wam shaqithile no makhulu babantu bafile wawuzithanda ijokes zam usithi zikhlekisa kamnandi unibiza udali anikalibali ngoku ingathi libali ingathi libali ndiyahlupheka ndiyahluleka uthindo ndiyaqina yanyamezela ngoku ihlupheka ihluleka wawundithanda undibiza amagama wawundithanda undibiza amagama ngumlandeli wam landeli wam landeli wam landeli wam wawungumlandeli wam mlandeli wam wawundibiza amagama Landeliwa Landeliwa Ngifuna ukuxelela ubana zokhula nikhuleke ikhule nikhuleke Ndiyafunga zodlula ndiyafunga zodlula zokhula ndikhululeke zokhula ndikhuleke khule ndikhuleke Ndiyafunga zodlula ndiyafunga zodlula zokhula ndikhululeke zokhula ndikhuleke ikhule ndikhuleke Ndiyafunga zodlula ndiyafunga zodlula zokhula ndikhululeke landeliwa